baby, naomba kukugea, naomba pokea, naomba pokea. Hani, ni kuku gani unataka? Ni kupe kukupenda ama kukujali, kukuheshimu, kukuzalia? Njoni kuonyeshe kukukea, kukulea, kukuelewa kama mtoto, kukuelewa kwa mimi hata usio yanena. Popokea simu yangu na foka
kama simenti, tengenena na wewe, tengenena na wewe, ni kama kama siafu, tafutana na wewe, safari ya milele, na kupenda wewe.
Sinzia, najua upendi kukuboa, mipia sitaki kukuboa, na siwezi kukundoa, moyoni tajitia doa. Nana, kimwili naishi, ila we ndo roho yangu, ukiondoka upande wangu, nimesha. Hivi bado hujahisi, waga napoteza utimamu, usipopokea
Lizer.